anajitongozesha, 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 anajitongozesha. Akimona shemeji yake haachi kupepesa macho yake, wangamia mwendo wake, anavyorusha rusha shingo yake. Kuteba ayo mavazi yake, amekaa kaunta na mashoga zake. Hata inuka acheze mulione umbo lake, na vicheko vya kikahaba wavute. Kama digidigi hivyo binuka, mtoto twiga flani vya merefuka. Anashuki ya maudi kajifusha, utasema wa umangani kumbe watanita. Anajitongozesha, anajitongozesha, anajitongozesha. Mdada kajiremba kaita boda, kufika Bukulangwa nipya na nizuga. Baba mwenye nyumba jalibwa kodi, mpangaji anatoka na kanga. Nasikia mwanafunzi wa chuo aliyesapu, amemfata mwalimu na makeup. Anajitongozesha kama digidigi hivyo binuka, mtoto twiga flani vya merefuka. Ananukia maudi kajifusha, utasema wa umangani kumbe watandika. Anajitongozesha, 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 anajitongozesha. Michaka michaka leo, kuna mtu namtaka leo, nitamfanyia visa leo, nikalale naye mpaka mo. Anajitongozesha. Michaka michaka leo, kuna danga nalitaka leo, ngoja nifanyie visa leo, nikalale naye mpaka mo. Anajitongozesha. 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 Anajitongozesha, 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 anajitongozesha.